this evening that we can have his word to ponder on and to impress his spirit onto our lives.
Siyabonga inkosi yethu Jesu Kristu namhlanje ukuba sikwazi ukuthi sibe nezwi layo esingazidla ngayo ngalo sibuke ngalo futhi impilo zethu.
And maybe as we have heard different sermons and heard God's word in these days and the previous sermons, we can never exhaust the great work that Christ accomplished for us on the cross.
Njengoba wezwele inkonzo lezi nsuku naso suku lwayizolo nalezo izwe namhlanje asikwazi ukuba sibalule ngokupheleleyo umsebenzi ongakaya owenziwa inkosi yethu Jesu Kristu ngesiphambano.
We can just stand and babaza, as they say in Zulu.
Siyama nje sinokumangala, siyababaza.
Just stand in amazement, and even our strength fails to comprehend that we have such a Savior.
Sime ngokumangala, simangala impela ukuthi sinenkosi nje, sinomsindisi okunje olulu hlobo.
And as we join this evening, may our hearts be quickened and revived. There where you are, see God's mercy, experience the grace of our Lord Jesus, what he has prepared, the life that he has given, that we might have life.
Lapkona, laposhelikona, nglelo kona lakho efecuklona, bona lesisimanga, babaza lamandla, babaza lendlela, lempilo, inkosi esinikeze yona, ukuba nathi siyithole ngokwamandlayo ngalo unqamulezo.
Let us then bow our heads and pray.
Asithobise amakhanda ethu sithandaze.
Lord, we thank you that we can all bow the knee.
Siyabonga Nkosi Jesu ukuthi sonkana singakwazi ukuthobisa sigoba amadolo ethu.
And even if there are those amongst us who have not yet bowed the knee, that your word would be sharp and would be able to penetrate every hardened heart.
Nalabo Nkosi abangakaze baguqe bathobise amadolo abo, siyakhuleka Nkosi ukuthi izwi lakho libe bukhali, lihlabe lihlukanise Nkosi naleyo nhliziyo elikhunikazi.
Let us anew see your great salvation.
Kwangathi kanye futhi Nkosi singabona usindiso olungakaya osihlelele lona.
That you have prepared for your people.
Lolo Nkosi olulungisela abantu bakho.
And even prepared for those who are far off, that they might be drawn close unto you.
Nalabo Nkosi abakude kodwa nokho abangasondezelwa kuwena.
Please have mercy upon us and bless your word.
Sicela Nkosi ube nomusa kithi busise izwi lakho.
Amen.
Amen.
I read a portion out of Mark chapter 15 verse 33.
Sizofunda indima laphayana encwadini ngevangelini ngokaMark isahluko seshumi nanhlanu ivesi lamashumi amathathu anantathu.
And when the sixth hour was come, there was darkness over the whole land until the ninth hour.
Sekufikile ihora lesithupha kwaba minyama emhlabeni wonke kwaze kwaba ihora lesishiyagalolunye.
And at the ninth hour Jesus cried with a loud voice saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which is being interpreted, my God, why hast thou forsaken me?
Ngehora lesishiyagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi Eloi Eloi lama sabachthani okungukuthi ngokuhunyushwa Nkulunkulu wami ungishiyeleni na.
And some of them that stood by when they heard it said, behold, he calleth Elias.
Abanye kwababemi khona bekuzwa bathi bheka ubiza u-Eliya.
And one ran and filled a sponge full of vinegar and put it on a reed and gave him to drink, saying, let alone, let us see whether Elias will come to take him down.
Wayesegijima omunye wagcwalisa ilula ngoviniga walichoma emhlangeni wamphuzisa wathi yekani sibone uma u-Eliya ezakumehlisa.
And Jesus cried with a loud voice and gave up the ghost.
UJesu wayesememeza ngezwi elikhulu wafa.
And the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom.
Khona isihenqo setempeli sadabuka kabili kusuka phezulu kuze kufike phansi.
And when the centurion, which stood over against him, saw that he so cried out and gave up the ghost, he said, truly this man was the Son of God.
Kepha induna yekhulu yayima qondana naye imbona efa ngokunjalo yathi nempela lo muntu ube indodana kaNkuluNkulu.
There were also a woman looking on afar off, among whom was Mary Magdalene, and Mary the mother of James, and of Joseph, and Salome.
Kwakukhona nabesifazana ababebukela bekude phakathi kwabo, kwakukhona uMaria Magdalena, noMaria unina kaJakobe omncane, nokaJose, kanye noSalome.
Who also, when he was in Galilee, followed him and ministered unto him, and many other women which came up with him unto Jerusalem.
Ababemlandela esesegalile bemkhonza nabanye abesifazana abaningi abenyukela naye eJerusalem.
A wonderful portion, a heart-rending portion. We can never get to every point, or even we are just scratching on the surface if we try to speak about Jesus and the great sacrifice that he brought.
Indaba esimangale, indaba ethintayo, indaba edabula inhliziyo. Ngeke sikwazi ukufinyelela emnyombeni okuyiwona wona ngendlela inkosi endaweni eyadlula kuyona ebuzimeni eyadlula kubona ukufinyelela ekupheleliseni usindiso olupheleleyo.
How can we ever imagine Jesus coming down from heavenly palaces, splendor filled and bright? And he came down to this earth, as the song says. What grace is this that brought my Savior down?
Uthando olunjani lolu, simangaliso singakanani lesi, umuntu oqhamuka enkazimulweni, ebukhazikhazini, odabula izulu ezemhlabeni, njengoba lisho neculo, uthando olungakanani lolu. Lo muntu wase Calvary.
That grace that made him leave his glorious home and crown.
Lo Musa owadala ukuba shiye indawo yakhe leyo nkazimulo nomqhele wakhe.
The one who made the earth, the sky, the sea.
Yena owenza umhlaba isiphakaphaka nolwandle.
Who placed the star in every galaxy.
Yena owabeka inkanyezi kule kulawo magalaxy namagalaxy esiwabonala esiphakaphakeni.
And that songwriter just says, oh, how can it be?
Umculi, umbhali weculo, unombuzo, kungenzeka kanjani?
And dear Christian, came for you and for me.
Mzalwane wami othandekayo, lo Jesu wezela wena.
And these women, may I start with them?
Who,
some are mentioned by name. Those that were with him in Galilee. That had followed him. That had ministered unto his needs. They experienced something that this was the Savior, come to me.
Laba khona bahlangana nakho bathi lona ngumsindisi ofikele mina.
Oh child,
wena mtwana,
Christ Jesus didn't come for your parents or for the preacher or the pastor.
UKristu kafikelanga umshumayeli noma umzali wakho noma omunye umuntu nje.
He came for you.
Wafikela wena.
To make you an obedient child.
Ukuze wena kwenze ube ingane elalelayo.
To have the love to be obedient, to serve your parents.
Ukuze wena ube nothando, ulalele uhloniphe, uhloniphe abazali bakho.
A love that far transcends the attractions of this world and the honor and all the distinctions and the degrees and diplomas that you can achieve in these worlds. In this world.
Uthando odluleleyo odlulele kukhona konke odlula ama degrees odlula amaqhuzu umuntu angaba nawo amaqhuzu lomhlaba.
But it is only the love that you ever can experience once you have experienced the bitterness and the gall of sin and of destruction that it brings about in your life.
Kodwa loluthando olufunyanwa uma umuntu esenamba ithile lenyonge babayo lokhu kubaba kwenhliziyo okumdonsela umuntu kuNkulunkulu.
He came to save you from your sin.
Weza ukuba zokusindisa kwezakhe izono.
What sin does Christ need to save you from?
Isiphi isono leso Kristu okumele ukuba kusindise kuso na?
What sin are you ashamed of that repeatedly binds you and holds you in its grip?
Sono sini lesi wena sikulethela amahloni kaningi kaningi ubanjwa ubhajwa kusona na?
Have you seen Christ on the cross? These women were faithfully following Jesus because they disputen in diesen Menschen, der von Gott gesandt ist, ist Heil und Rettung.
Laba besifazane bayithola bemlandela lo Jesu ngoba khona okwakwenzekile empilweni zabo bezizwela ukuthi umsindiso opheleleyo wenzile umsebenzi kithi.
Maybe they endured scorn and scoffing.
Mhlambe babehlangabezana nokubhuqwa bebukelwa phansi.
But Jesus was too precious for them.
Kodwa uJesu wayeyigugu kubo.
They said, we will rather spend our lives. We don't know how long the Son of Man will be amongst us.
Bathi singalahlekelwa izimpilo zethu asazi ukuthi le ndodana yomuntu izoba kanye nathi isikhathi singakanani.
There was something that drew them to Christ.
Ukhona into eyabadonsela kulo Christu.
What draws you to Christ?
Ikuphi wena okukudonsela kuKristu na?
Or what is the magnet that is drawing you away from Christ?
No, my move, no, zibu, tewena, okshuganisa, yokdonsela kude no Christu.
And that you are prepared to live a hypocritical life. You smile with the Christians, but you also laugh with the scoffers.
Bese wena uphila impilo yokuzenzisa, uhleke nabahlekayo abangabazalwane, nababhuqayo futhi yatholakala ukubabhuqa bona laba abazalwane.
You are not ashamed to enter into church on a Sunday.
Awunamahloni ongena enkonzweni ngesonto.
But you're not ashamed to enter into taverns, to enter into brothels. You're not ashamed to enter into filth and mire of this world.
Unamahloni ongena enkonzweni kodwa unamahloni ongena kumathaveni laphuzwa khona utshwala. Awunamahloni ongena la kuthengwa khona imizimba yabantu abesifazane mangabe uwesilisa. Awunamahloni ongena emanyaleni.
You're not ashamed to disgrace the name of Christ. They know that you are a Christian, but yet you are found in places where a Christian should not set his foot.
Awunamahloni ukuthi wena uphile lempilo utholakala usendaweni umzalwane ongalindelekile noma kanjani ukuthi engatholakala ehamba kulezi ndawo.
These women were resolute. They had decided Christ deserves our love more than our families, more maybe than our fathers and mothers and dear ones.
Babona ukuthi simele ukuba sondele kuKristu. UKristu yena osidinga kakhulu kulesi sikhathi. Singalahlekela ukuthi sibe nabantwana bethu, sibe nabazali bethu, sibe nalabo abathandekayo kwethu. Lesi sikhathi siyadingeka ukuba sibe seduze kwakhe uKristu.
And they experienced this darkness that came over the whole land from the 6th to the 9th hour.
Bahlangabezana naleli hora lobumnyama elabazigubuzela kusukela ngalelo hora lesithupha kuze kube lesishiyagalolunye.
The very nature, and if it be even historic, an historic event of the stars and the sun and the moon that this Savior had created, that they should darken the sun at this hour.
Kuleli thuba okudaliweyo okudalwe nguye yena lo kwahluleka ukuba kuthule kube sesimene okuyisona inyanga inkanyezi kwahluleka ukuba khanye ngendlela okukhanya ngayo kwafiphala.
And in this darkness Jesus cried out. It was a darkness, as we heard in a previous service. It was a darkness because of the sinfulness of man.
Kwakumnyama njengoba sizwile nakulezi inkonzo ezidlule, kwakubumnyama ngoba kungena isono siza ngomuntu.
And the one and only Redeemer, the only begotten Son of the Father, he was willing to take this load of our sin and to bear it. And it brought a darkness, and he endured the darkness and cried out.
ilomsindisi kuphela indodana kaNkuluNkulu eyayilungela imisele ukuthi yona ithathe yetshathe izono zabantu yetshathe ukuhlupheka kwabantu ukuthi ngcono kube semahlombe ayo yikho lokho kwadala ukuba ilanga lifiphale lingakhanyi inyanga ifiphale lingavezi ukukhanya kwalo ngoba yayimisele ukuthi leli thuba kungelami.
And he cried out to the one who alone can save.
Wakhala kulo kuphela ongamsindisa.
To the one alone who has an ear for the perishing.
Bakhala kulo kuphela onendlebe ezwa laba bezwayo ukuthi bayabhubha.
Friend, do you find yourself in darkness? And such a darkness can come into a life of a person because of sin. And a darkness can encompass us through our own doing.
Ubumnyama bungasiphelekezela ngenxa yokwenza kwethu.
Have you cried out to the one who can save you out of darkness?
Seke wakhala yini wena kulowo ongakusindisa kulobu bumnyama obugubezele?
Jesus cried out, "Oh my God, why hast thou forsaken me?"
UJesu wamemeza wathi, "Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyelani na?"
The one who had never forsaken him.
Lowo owayengakaze amshiye.
In this darkness, and because of this darkness, he forsook him. Christian, if you allow sin, you can find yourself in a darkness forsaken by men and God.
Uma wena uvumela isono empilweni yakho uzoyifica usebumnyameni obukhulu ulahliwe uzulahlwe na uNkulunkulu.
And how many people in this world are maybe not aware of the darkness in which they are.
Bangakanani abantu kulomhlaba mhlawumbe bangaboni ukuthi basebumnyameni obungakanani.
They are maybe very wise in their own eyes and in their own intellect.
Mhlawumbe bayibona behlakaniphile emehlweni abo nasekuhlakanipheni kwabo.
And you don't realize that God has forsaken you.
Kodwa uqonde ukuthi uNkulunkulu wenu ukulahlile.
Yes, salvation is close by. He is near to help the crying soul.
Yebo, usindiso oluseduze, useduze ukusindisa labo abakhalayo befuna usizo.
But how terrible if you persist in your darkness.
Kodwa kubi kangakanani mawuphikelela ebumnyameni okubo.
May I read verse 28?
Ake ngifundele ivesi lamashumi amabili nesiyagalombili.
And the scripture was fulfilled, which saith, and he was numbered with the transgressors.
Kwasegcwaliseka umbhalo othi wabalwa kanye naboni.
And they that passed by railed on him, wagging their heads and saying, "Ah, thou that destroyest the temple and buildest it in 3 days, save thyself and come down from the cross."
Abadlulayo bamhlambalaza benikina amakhanda abo bathi, "Eya wena odiliza ithempeli ubuye ulakhe ngezinsuku ezintathu, zisindise wena wehle siphambanweni."
Likewise also the chief priests, mocking, said among themselves with the scribes, "He saved others, himself he cannot save."
Verse 31, kanjalo nabaphristi abakhulu bambhinqa bebodwa kanye nababhali bathi wasindisa abanye engezi sindise yena na.
Let Christ, the King of Israel, descend now from the cross that we may see and believe.
UChrist, inkosi yakwa-Israyeli, makehle manje esiphambanweni ukuze sibone sikholwe.
How terrible to profess to be seeing, but being blind in that darkness encompassing you.
Kudabukisa kangakanani, kubuhlungu kangakanani, ukuthi umuntu abese bomnyameni, kodwa azishaye obonayo, ayishaye ozinto zimhambela kahle.
And this Lamb of God was silent as a sheep led to the slaughter.
Leli wundlu likaNkulunkulu lalithule njengemvu elethwe kuba lizohlatshwa.
If passerbyers rail on you, if passerbyers, whether they be Christians or not, they inflict wounds on you, can you be silent?
Uma kufika abantu bezokuchukuluza, maqhamuka abantu bezokunyakazisa, kuqhamuka abantu bekhuluma lokho abakuthandayo, uzotholakala uthule yini? Uzotholakala unjengewundlu nalithule na?
Have you got a humility within yourself?
Uzotholakala yini unontobeko unokuzehlisa ngaphakathi kwakho na?
Can you realize when you must shut your mouth and not burst out in self-defense?
Uyaqonda yini ukuthi kuyini ukuvala umlomo wakho, ungawuvuleli umlomo wakho ukuba uzilwele futhi uzivikele?
And you speak words that everyone can just read. You are just defiant in your self-justification, self-defense.
Khulume nje izinto ezibonakalayo ukuthi lona ke akukho akubonayo ngaphandle kwalokho ayibonayo. Yonke into ayikhuluma uyalwelwela, uyazivikela, njalo nje konke ubona ngathi uyena ocindezelwayo.
Instead of crying out to the one who can help you, who can touch your intellect and your heart, what to speak and what not to speak.
Esikhundleni sokuthi umemeze lo, okumele umemeze yena, ozokufundisa ukuthi yini okumele siyikhulume, yini okumele singayikhulumi, kunini la ngidinga ngikhulume khona, kunini la ngidinga ngithule khona.
That you can discern what words to reply, that they, your words, are a fulfillment of Scripture, that Christ can be fulfilled in your life.
Ukuze uthole kunini la kudinga ngiphendule khona, ukuze amazwi owakhulumayo kubonakale ukuthi ngawo kugcwaliseke umbhalo kaNkulunkulu.
In the worst agony of soul, Christ was able to contain his pain, his suffering, his degradation, his shame.
UChrist wakwazi ukuthi abekezelele lesi simo esinjeya esasimehlisa, sehlisa isithunzi sakhe, sehlisa ubuyena, enzela ukuba abe ngophansi kulokhu yena yikho.
And very often, wasn't that the mark on his life, that he uttered not a word to the amazement of the onlookers.
Akumangalisini ukuthi lokhu kwase kunjengophawu lwakhe aziwa ngakho ukuthi yena ngeke asho lutho, ngeke akhulume lutho kulabo abambhinqayo nabakhuluma kabi nabamangalelayo.
And when he cried out, my God, why hast thou forsaken me? People misunderstood him.
Lapeka, let Nkulunkulu wami, ungishiyelani na, abantu abaqondanga ukuthi wayethini.
Some said, he's calling Elijah.
Abanye bathu biza Elia.
And he never called out to Elijah.
Azanga memeza abizo Elia.
And he ran to fill the sponge with vinegar, to put it, to give him a drink.
And
then saying, let us see whether Elijah will come down. Leave him alone. Let's see whether Elijah will come to his aid.
Abanye bathi hayi myekeni ake sibuke phela ukuthi uElia uzokwehla yini azoba usizo kuye.
Jesus had cried out to his God.
UJesu wayekhuleka ekhala kuNkulunkulu wakhe.
And he didn't cry that he should take him down from the cross.
Wayengakhaleli ukuba amehlise kuleso siphambano.
He knew that, as we heard, he had a cup to drink. Although it was a bitter cup, he could pray, not my will but thine be done, Father.
Wayeqonda kahle ukuthi ile nkomishi eyayinokubabayo okwakumele ukuba ayiphuze, kodwa nokho wakhuleka wathi, hawu Nkosi, mayingenziwe intando yami, akwenziwe yakho intando.
How wonderful to find Christians acting like Christians.
Kuyisimanga esingakanani ukubona amaKristu enza izinto njengamaKristu.
Imitating Christ.
Bemlingisa uKristu.
Healing flowing out of their wounds.
Ukusindisa okufinyelela emanxebeni abo.
Why, if somebody lashes out at you, you lash back? Why do you want him to give him vinegar to drink?
Uma umuntu ekusakaza noma umuntu ekhuluma amagama ababaya nzima, yini ufuna ukuyiphindisela na? Yini ufuna ukubuyisela ngoviniga?
When will we learn that lesson?
Siyosifunda nini leso sifundo?
Christ endured the darkness, which was a darkness that came over the whole land.
UChrist wabekezelela ubumnyama, ubumnyama obehlela izwe lonke.
That it should the light should dawn in your life because of the darkness that he endured.
Ukuze lokhu khanya kuse kweyakhe impilo ngenxa yalobu bumnyama abekezelelayo.
He was cut off from the land of the living.
Wahlukaniswa nezwe labaphilayo.
For the transgression of his people was he smitten.
Ngenxa yezono zabantu bakhe wahlushwa, waphathwa kwabashaywa.
Realize that tonight it was not for your neighbor, not the one who's constantly a pain in your neck that he died for.
Hlobo wami yazi namhlanje, akazange ubuhlungu ngenxa yomakhelwane wakho, ngenxa yalo seduze kwakho, ukuba wafa wahlupheka ngenxa yakhe.
It was for the transgression, as it says in the Bible, for the transgression of my people was he smitten.
Lithi iBhayibheli ngenxa yobubi babantu bakhe wahlushwa washaywa.
He cried out with a loud voice and gave up the ghost.
Wamemezwa ngezwi elikhulu wafa.
The work was finished and accomplished.
Umsebenzi wawusuphelile, umsebenzi wawusufeziwe.
Do you serve this Christ who has finished the work in your life?
Uyamkhonza yini lo Christu omsebenzi uqedile empilweni yakho na?
That the darkness has come to an end and a new dawn has broken.
Ubumnyama bufike egcineni nakho sekuyasa seliyabalela ilanga.
Christ died once and for all as the perfect Lamb of God. The complete sacrifice, no sacrifice needs to be brought anymore. His blood has been spilt, and that has reconciled mankind to God.
UKristu wafa kanye, waba umnikelo, lachitheka igazi lakhe, awukho umnikelo ofana nalodlula lona. UKristu wanikelo wafa ngenxa yethu.
The veil of the temple was rent in two from the top to the bottom.
Isihenqo sethempeli sadabuka kusukela phezulu kuze kube phansi.
Now we have got reconciliation with our Maker.
Sesinokubuyisana nomdali wethu nomenzi wethu.
Now he can be your Father, friend, and Savior forevermore.
Manje ngaba ubaba wakho, abe umhlobo wakho, inguna phakade lonke.
And when the centurion which stood over against him saw that he so cried, and gave up the ghost, he said, truly, this man was the Son of God.
Kepha induna yekhulu eyayimaqondana naye imbona efa ngokunjalo yathi nempela lo muntu ube yindodana kaNkulunkulu.
Does your life, does your mouth, does your conduct preach and say, truly, this man was the Son of God. He is my Savior.
Impilo yakho, ukuziphatha kwakhe, impilo yakho, indlela yakho, ingafakaza yini ukuthi impela lo muntu, impela lono wafayo, ube indodana kaNkulunkulu.
Charles Spurgeon wrote in one of his devotions,
Charles Spurgeon, uyabhala kweminye imthandazo yakhe.
If you have come to that blood once, you will come to it constantly.
Uma uke wafinyelela kulelo gazi kanye, uyoza njalo unganqamuki.
Your whole conduct will be in this.
Isimo sakho nokuyiphatha kwakho konke kuyotholakala kukulento.
Not to whom I have come, but to whom I am always coming.
Hayi kulona engeza kuye, kodwa kulona enjalo njalo ngiza kuye.
If you have ever come to the blood of sprinkling, of which we read in Hebrews 12, you will feel the need of coming to it every day.
Uma uza kuleli gazi esifafazwa ngalo esithola kuma Hebrews 12, kaningi ningi siyoza siyodonseleka kuleli gazi futhi.
He who doesn't desire to wash in it every day has never washed in it at all.
No, ongathandi ugezwa kuleli gazi akakaze nanini ageze kulona.
The believer always feels it as a joy and privilege that there is still a fountain opened.
Amakholo abazalwane bayajabula ukwazi ukuthi usekhona namhlanje lo mthombo.
The belief, past experiences are doubtful food for Christians.
Ukwazi okudlule izinto ohlangane nazo esezidlule kwizinto lezo ezenza ukuthi umuntu angabaze ngamaKristu.
Only a current coming to Christ can give us joy and comfort.
Kodwa lo osandokuza esandokusondela kulomthombo uyena osinikeza intokozo osinikeza nokunethezeka.
This is what the cross of Christ accomplished so many years ago, and it is available to you today and every day.
Nansi indikimba yokukholwa kwethu lwazi lokuthi lo Kristu owenza umsebenzi awenzekanga njengalesi yasikhathi namanje umsebenzi wokusindisa usenzeka.
Are you among that crowd?
Wena ukuleso sixoko na?
Where you are near the cross.
Useduze na kwesiphambano na.
Where you are experiencing the cleansing power of your Savior.
Uyahlangana yini nalamandla ahlanzayo avele enkosini yethu umsindisi wethu.
Where he can show you that was a wrong word that you spoke to your to the person you look down upon.
Yeah, nozokhuluma nawe akusole athi yayibimbi lento lamazi wakhulumile kulo ombukela phansi.
Why did you give him a cold shoulder?
Yini umnike bashaya umoya?
Why didn't you have a kind word to say?
Yini ungabanga namazwi anobunene, amazwi amahla nomusa ungakhuluma kuye?
In Jesus' greatest trial, in his greatest suffering, he remembered you and he remembered me.
UJesu ekuhluphekeni kwakho okukhulu ongakaya ebunzimeni ayebuthwele wakhumbula wena, wakhumbula mina.
Will you remember him in your trial and in your suffering?
When we amkhumbula yini ekulingeni kwakho nasekuhluphekeni kwakho?
And do you ask for cleansing?
Uyakufuna yini ukuba kuhlanze?
That you will experience the joy and comfort of Christ with you.
Ukuze uthole leyo ntokozo nalokho nalawo nofonofo otholakala kuphela uma ngabe siza kuJesu okungena yedwa osinikeza lokho.
That he will be your dearest.
Abe ngothandwe wakho.
And he the one by whom you exist.
Futhi uye wena okhona nje ukhona ngaye.
And by whom you conduct your life.
Futhi ngaye. Phila lempilo uyaphila ukuphila okuphilayo.
Don't shame.
Ungabe namahloni
ngaye. This man on the cross, if I can say it like that.
Ungabe namahloni ngalendoda mangasho ngalendlela esesiphambanweni.
The son of man.
Indoda indodana yomuntu.
He stooped lower than what we are. to save us out of our misery.
Wehlela phansi kunathi ukuba sindise ekuhluphekeni kwethu.
May the Lord bless us in this Passover feast and celebration, that our eyes can be opened to wondrous things.
Kwangathi uKristu engasibusisa kulomgubho wethu esiwugubhayo wewundlu lukaNkulunkulu elasidalela leli dili elingaka.
And that you can bring some gladness to his heart, that he will not say it was in vain for Detlef's life.
Ukuza wena ulethe injabulo kuyena, wazasho ukuthi hawu, akubanga yize ukuba nginikele ngokuphila kwami.
Let us pray.
Asithandaze.
Oh, heavenly Savior.
Oh, msindisi wasezulwini.
We cannot understand such grace, such favor, such kindness.
Angeke siqonde lokhu kuthandwa, lolu thando olungaka, lokhu kubekezelelo olungaka. Angeke siqonde sifinyelele kukho.
May the love that you instill in us drive us closer to you and further away from sin and unrighteousness.
Kwangathi inkosi lolu thando lwakho lungasiqhubezela, lusiqhubezele phambili ukuba siphile impilo ehlukile, impilo yobungcwele, impilo engenasono.
That you endured the darkness so that we can walk in the light of fellowship with you.
Wena wabekezelela ubumnyama ukuze wena uNkulunkulu usiholele ekhanyeni lobukhanya Nkosi wena osibizela kubo.
Thank you for preparing this salvation to us, and may we open our hearts, minds and souls to it and embrace it to never let it go.
Siyabonga Nkosi ngalensindiswe ngako silungiselele yona. Kwangathi uNkulunkulu inhliziyo zethu nako konke okwethu singakwenzele phansi emsebenzini ongako senzele wona.
Be with us in this night.
Iba kanye nathi kulobusuku Nkosi.
You can even work mysteriously, changing our hearts and minds.
Wena Nkosi ungasebenza emfihlakalweni yakho usiguqula ushintshe impilo zabantu.
Hear those that cry out to you.
Yizwa labo Nkosi abakhalayo bekhalela wena.
You the Savior of the world.
Wena msindisi wezwe.
Have mercy on us.
Yiba nomusa kithi.
Amen.
Amen.